Yes, Kazuma. Kenya, Uganda, baka Tanzania.
Produced by Dude Sykes.
Yeah,
Kariakoo.
Lala Gelezani. Baka Kigogo, Tabata, Swapa, Ukunta, Uruna, yeah. Tuangu, menipata.
Yeah, Bili, Tatude.
Aye, shikide, mama, sema shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Shikide,
shikide, shikide, cheza shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Aye,
shikide, mama, sema shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Aye,
shikide, shikide, shiki, shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Salam, dugu marafiki, dale salam. Kila buni whisky gaja doma na kendo patam. Bata kwa hapa fiti bila dem. Tucheze kwa pamoja so kila mtu kivyake nipe ham. Na mimi nisikie mwanadam. Nifanye kukubeba mambo yawe mujide. How come? Hautaki hata kunipa salam. Basi twende flow tukacheze shikide. Nipe ham. Na mimi nisikie mwanadam. Nifanye kukubeba mambo yawe mujide. How come? Hautaki hata kunipa salam. Basi twende flow tukacheze shikide.
Aye shikide mama sema shikide.
Shikide,
shikide, shikide.
Wana scratch speed ngoma ya maze na didi. Eh ndo siseme kama watu kwa 3G. Klabu balini mezidi tena mezidi kwa speedy. Complain ya sidi kwenye machine ya kijiji. Wana scratch speed ngoma ya maze na didi. Eh ndo siseme kama watu kwa 3G. Klabu balini mezidi tena mezidi kwa speedy.
Shikide, hey, shikide, hey, shikide, au, shikide, 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 shikide,
shikide, mama sema shikide.
Shikide,
shikide.
FC Ashanti na Dane Wala, Itali kwa Dafala, Amsterdam kwa Bachala, Baka kwa Wesu wa kuna kulala, Magoa Goshi Demeli na Saidi Kipala, Mwanenu ndo hivo na ngara, Mungu atanipa inshallah, au vipe, alafati kumichiwe.
Mutu batarokota benyewe kunyavu.